exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Ndikupemphela koma mbuye sakundimva njala ntenda mafuto andiliza ndikuona ngati mwina Bible madinamiza ziseko zamadaliso ndayesa kunoka mbuye sakutsekula padakalipoloka ndikula kusabati mwina ndikakwele phili ndiuze nizochita mafuto wandiyambili mafuso wachuluka koma palibe woyankha ndimalomolila timadzuka benkukankha ndimaukuwawa ife timasekelela timadziwa tsiku lina madaliso azatigwela. Yes.
Every time I'm feeling down, every time I'm feeling weak, yanga na kumamba, you will get there. Every time I'm feeling down, every time I'm feeling weak, yanga na kumamba, you will get there. You will get there.
Kuigana so wachochita poti udakali mwana kanika kugona usiku kumangolila deka ambuye Yesu azakupasa njila unalemba maeso osakonza lembanso kumenya haso osatheka menyanso osagiva iwe sifana wawiki ngati pano sizuteka Yesu menyaso ripiti
kuli mavuto netsankhawa usalile yang'ana zamawa.
Every time I'm feeling down, every time I'm feeling well, you will get there. Every time I'm feeling down, every time I'm feeling weak, 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 young and I'm mamba, you will get there. You will get there.
From MalawiChoose.com, another one.